Nimetulia mesenaga papara, ukizingua na kunywa kipara. Nikiwa Zanzibar samaki masala, nikiwa Mwanza sato sangara. Maneno kunisema sema, maisha yangu yamegeuka sinema. Nikifurahi unashindwa kuhema, mabala leo nayafanya tena. Kwanza
hauna dundo kama hili,
hauna
swaga kama hizi,
hauna
hata mvuto wa mapenzi,
hauna
maudambu ya siku hizi,
hauna
mimi
sasadu na vipiga chini vina vyo pata tabu mie ni kiwen
saba.
Una kitu tanambia nini, waza kuwanga mie na mekima dini.
Shishi baby ni nagudi figa budi budi, na vyo linga wanasema nafanya kusodi. Nasinichi uko 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 usirudi, ukifata masha yangu tapoteza mode.
Kwanza
hauna dundo kama hili,
hauna
swaga kama hizi,
hauna
hata mvuto wa mapenzi,
hauna
maudambu ya siku hizi,
hauna
mimi
staki mazoea, staki mazoea, staki mazoea, staki mazoea,
staki mazoea,
staki mazoea,
staki mazoea,
staki mazoea,
staki mazoea,
staki mazoea,
mimi
staki mazoea,
tiki 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 tiki,
staki mazoea.
Music Slicer.